Penzi tam kama sugar kwa banana, mindo kuchi yendo doji kwa gabana. Penzi hivyo leto siko mbao tukalipana, na wajumbe wakatupitisha situ na endana.
Paimane we umenija, chunga wajuba wasije wakamega. Tanikifa ntafufuka like mejaja, mindo jua wendo mwezu shani mezaga.
Nitakweshi mundani na nje pia, endani nje toya sikia. Nikikosa kwa simu kukupigia, message nitakutumia. Kwenye penzi nishalewa kwa savana, yani kwako iwe kufa kuzikana. Isiwe paka book teti mono ukabana, made kwa moyo iwe tabu kuvuana.
Tamani be my love, my flower you my rose, Kampala to Nairobi, Kamu you be my Rocky.
Tamani be my love, my flower you my rose, Kampala to Nairobi, Kamu you be my love.
Nitakuheshimu ndani na nje pia, ndani nje toyasikia. Nikikosa kwa simu kukupigia, hata message nitakutumia.
My bantu be my lovey, my flower you my